Download it from ilovezedmusic.com.
Justin have to understand it. Bantu wa feki, bantu wa live ya ononi kukamba kwa bintu baby panga sensi. Umani kamisa blood, na zingani ze umaleta. Na jifi pita mofionse, ndiye kwa mene wa wana kusheta. Okinga ufu na uni uni limu. Kwa hizi ya kupeleka kuhelu.
Songa watila kuwa mpoposha. Waleta kabinati wala ngocha.
Ninavutika Justin have to understand. Bantu wa feki, bantu wa live ya ononi kukamba kwa bintu baby panga sensi. Umani kamisa blood, na zingani ze umaleta. Na jifi pita mufionse, ndiye kwa mene wa wana kusheta. Okinga ufu na uni uni limu. Divaizi ya kopeleka kuhelu.
Ngala tupanga mwebo yokale wangu mwanzi peta asonte. Baponte, bakembo ntisive na wanga woba kula tompwe. Ndabo mfabati na sado kubo mfyo bupondo na tamo na kembo. Teti nkwanishe muno kukweba manamba ya bantu mpanga. Kuwa konka mosana la munenga kalefe na empangwa. So nshisangwa, shipangwa kujaba sangwa ene wala nshisangwa. Shakwa tapo time na my new friends kanodu piyo kusanga.
Johnson Ali Pita, Johnson Ali Pita. Johnson Ali Pita, Johnson Ali Pita. Johnson Ali Pita, Johnson Ali Pita. Johnson Ali Pita.
Ladies and gentlemen, from ilovezedmusic.com.
Internationally known.
408 Empire High Class Music.
Kuchu, kuchu, kuchu.
A device you could tell it to go to
Mona.
Mona, anybody for not to understand.
A poof
in the first and I didn't know I'm going to fire.
Kuchu, kuchu.